beje wannan
finda golle hirnyare ko wadate ganjomun no debbo na gorko golle no ko gidimi sai gattumi hore am fa warande jun mi hebai nan gobe demu ko projet riski no waranno minen godi balla amma joni be gala be gara min ki projet fu ko wonno waddani min balla wobbe no pandina de kirabe mabbe deni neddo yiidum sai gondi duwi der gitama
wallahi sai kin zubda hawaye
don nan ir golleji hirnyareji di no gade no ingatto
muna zuwa mi sa santu
deni min kebi habaru minen jaha min tefa min gadda naral hakune mabbe deni mosola hebaka denko min kolla gorko on ko min jaran halakan to horebe gam dun handa gorko nanga debbu no holla torra nano fiadun dewgal yi akani en himbe demmun hanani be gadiri denni wattako minen takiti be gari min bi'a min pandinan neddo der filla dewgal deni min kebi gorko jon hakkillo sai wurto bare den debbo ondo gan dalila barke beymu o munya o jodo deni minen godi komin kokkatamo sai min kokkamo gadamu deni sadarmagon ummake hakkune mabbe ibe gara be andinami hano bangere sukabe kankai no wodi derani be hakkege sukabe amma joni for bangere neddo to yarata boytali mun do fi on don wala sai ni hakkune amin min tefa dottibe min gadda kamben jeccoto tilagon ko yirnan no hebo tilagon do idun wadda geddi no wodi worbe doggobe acca koreji
ma namujin he gudi ya bar iyali
filla yanugol e rewbe no hebe der no kure to nimbe feroybe tawa der mun dona
gaskiya ba sam
tilagon idun heba yanugol ko wadate ba joni no wodi suka gorko gon ko yani e bingel dewel gon min dari do fi on don ga hakke suka on dartini
ne mama ta hakki
jadale irde hen gondo don giya der golle man de
masaloli kawai da muke
fatsama mumin godi ni woni farbangere golle den goddo fadde famata sadarmano amma andube mana golle den jemma be garta be andinami der sirdi deni yottake halakan yare to horebe dow don min jara halakan deni yonai don do hakkune amin ni min tefata ponditol wadi
kashi abane gaskiya muna daga asa.